trendybeats.com.
Ebigambo byabate sibingi nkusaba mukwano tobula
tobula
negosinga kabina naoza nti fesi jebafa
mujebafa
ate nabogera batiti zifokasi mukwano tobatya
tobatya
bobamanyi mumazi yewata fe kumagezi kwetulya
kwetulya
tebakusuza kayanziko bobamale balonde tebavuluge ekyo kyolina ngate nabo tebakirina
bwe bali tukasukira amayinja tuligazimbamu ebisenge bwe bali tukasukira ebigambo tulibizimbamu olutindo bwe bali tukasukira amayinja tuligazimbamu ebisenge bwe bali tusigako ebisoto tulibisimbako ebimuli
balaba bangi bafa ku bubina
Fati ye chiri munda
Mbala babanji bafaku mafiga
Fati ye chiri munda
Pisa na kawo ongo mkwano checho Na kuba mpisa Ya ula mungo mkwano checho Haba fuwendele Tebama njina chori Bigambo biaba jambele Bogere bakowe Wamani momu chuzi gongu sabanti teba kusubia
Teba kusubia
Poli muntu wabe kunyanya ze tezifunda nonenya
Tezifunda nonenya
Habibi gambo baba wana yengera na fewe tuli
Na fewe tuli
Tuwaba soma kumu vitabo kufideri yesu jeava
Yesu jeava
Teba kusuza kayanziko Uba mareba londe Teba kuduke chocholina Ngate nabo tebakirina
Bwe bali tukasukira amayinja Tuligazimbamu ebisenge Bwe bali tukasukira ebigambo Tulibizimbamu olutindo Bwe bali tukasukira amayinja Tuligazimbamu ebisenge Bwe bali tusigako ebisoto Tulibisimbako ebimuli
Balaba bangi bafa ku bubina
Fati ye chiri munda
Mbala babanji bafa kumafiga
Fati ye chiri munda
Kuboge Tebala bache tulaba Eka milioni ya oe abaleka Boge Kasta tebituka Ewizo maniza oe abaleka
Uwe bali tukasukira amayinja Tuligazimbamu ebisenge Uwe bali tukasukira ebigambo Tulibizimbamu olutindo Tukasukira amayinja Tuligazimbamu ebisenge Uwe bali tusigako ebisoto Tulibisimbako ebimuli
More music on trendybeats.com